Download kupitia smokemuziki.com.
Zenu na enjoy, na enjoy mama. E jamani na enjoy, na enjoy tena. E jamani na enjoy, na enjoy mama. Ni mwezenu na enjoy, na enjoy tena. Yeah, Abdazila pa. Nikiona watu wanapendana na kumbuka mbali. Watu wanapendana na kumbuka mbali kinoma. Mbali na kumbuka kipindi kile. Napenda na dekeza sukule lile. Naso kupenda tu, mbali nipendelea. Aumbe nini kwangu jamani shindo kumpea. Mwenzenu mimba katigo nilipea. Siamini akaniacha. Nika pambania, nikaonga nyama na maziwa. Na bado nika nyama ziwa. Nika zidisha mahaba, akasema na msumbua. Sange fanya nini na tayari shaishiwa.
Yamini hata niacha.
Na soku niacha tu, alini acha suguri. Baka kuku wakancheka, haya mapenzi. Nasema je misiruti, hola nkacheze mieleka. Mwezenu na enjoy, na enjoy mama. We jamani na enjoy, na enjoy tena. We jamani na enjoy, na enjoy mama. Ni mwezenu na enjoy, na enjoy tena.
Basi tena ukiachwa achika, ukiachwa achika, ukiachwa achika. Yani ni kunyamania.
Eti yo mapenzi yangu yanashombwa kiniacha na mngangania. Lisha achwa lile kule miguu juu limebaki linalia.
Mwanangu mzomeni. I'm taken. I'm zomeni. I'm taken. Mwanangu mzomeni. I'm taken. I'm zomeni. I'm taken.
Apewi pole mwenye kilanga. Nakubali sana familia ya mkundi familia. Anakubali sana bosi chibaraza. We chini kituko. Anisalimie sana director chini. Ata nobo kutipe tena. We vadi process.
Vadi process.
Ama meni sikutaji umu.
Smokemuziki.com.